tomanyi 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 ngeri gye nkwagala kuva dda nkulaba from Monday to Sunday I'll be your soldier nkukume nabakwesunga nzakulina gwe bagambe kyosinga kyokungula ze naawe kyatutonderwa bodyguard tambula ne pistol alikusonga momu mwa ave mliso abadde asuubirwa okukwana muvi yiino kikirizo yo yakufa osange kristo tosuubira mbu bwali olowooza eno mboozi ofe mu by'okusaaga love jukiresa gw'omukwano bwe gutyo omukwano gulumya alikusonga momu mwa nja kumulumya from Monday to Sunday I'll be your soldier nkukume nabakwesunga nzakulina gwe bagambe kyosiga kyokungula ze naawe kyatutonderwa okwagalana butali kwawukana bwe tuyomba tuteesa tukwatagana omukwano bwe guba abantu ffe tukaddiwa omukwano gukula buto tegukaddiwa bw'ontunulira onsumulula teri akudirira bwe nzibiriza ekidirira era akupanzigira kuba you say love kintu kirungi and it's hard to resist gwe tomanyi 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 ngeri gye nkwagala kuva dda nkulaba kyosiga kyokungula nze naawe kyatutonderwa from Monday to Sunday I'll be your soldier nkukume nabakwesunga nzakulina gwe bagambe kyosiga kyokungula ze naawe kyatutonderwa.